BDSM, I know. While I'm bitch, she's a screw.
Buddha's on your power.
Oh, yeah, yeah, yeah.
Wowe, ya po, wowe.
Yule mwenzako nampenda, hila ndo hivyo nalinga. Siku zinazidi kwenda, bado nafasi kumpenda. Yanavimba, ananivimbia. Anavimba, ananivimbia. Tizo posti zake nikiziona ga moyo nashtuka. Kwa uzuri wake na isiso mimi tu wengwa na mtaka. Iyo body yake sex, body mejengwa mejengeka. Nisha fulila, minampenda kweli anantupa. Nisha chonga na ndugu zake, kama kuna msadeza nifa. Wakanipa namba yake, nilisha kupiga na simu kushika. Basi mwambie anavonivimbia, mwezi ya minisho koma. Kutwa na sarandia, naishia kusonyo. Mwambie anavonifanyia, Mungu anamuona. Kunikata mbele za watu,
oh, shakoma.
We minamba supplier.
Yule mwenzako nampenda, hila ndo hivyo nalinga. Siku zinazidi kwenda, bado nafasi kumpenda. Yanavimba, ananivimbia. Anavimba, ananivimbia. Ninachotaka nionge naye, nionge naye. Kama ikishindikana, kene mwambie. Mi hata nikimjua jina kwangu sawa, ila sizidisha kajantu atina tapaga. Mi mwenzako vumilivu sina, yeah. Na nitamgenda kama luba niwe wake chawa. Nitamgenda kama luba niwe wake chawa. Kweli mapenzi ni leo, pesa na mali sina. Hila ni maisha ya pita yo, kesho ntapate shima. Anivumilie, ulembo mempitiliza. Mungu kambaliki aise. Sijaona pe kama ye akandani aise. Yule mwenzako nampenda, hila ndo hivyo nalinga. Siku zinazidi kwenda, bado nafasi kumpenda.
Yanavimba, ananivimbia. Anavimba, ananivimbia.
Buda zoni hapa.
Asani msela babaka simu. Nazadi wa Moscow. Sele upepo, msodoki wa kesho. Ziggy Mari, wari bora. Naluka show, cholo boxa. Ligala sailo, Tosh is the dawn. Dada wile my defender.
Afizi momo, msodoko baby.
Chaf Montana, Koba kifea. Banksy, maniga Banksy. Biggie Lashe. Casemiro Stweka.
Osama Meloni Sandan.
Wolamba Shindo Logo.
Exhibition. Usisubutu. Wanyalea.